Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kaɗe kabaruji amen fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗo ɗe gone mbiyete alalbare noga e jeenayi lewru mai hitande 2024 yamde jeenayi yetteke Kasila e Kono Bugule laamu sigo Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo nujjire to ɓoggi janɗe to saabi keeɗu bulɗo o tawta taƴugolla kurangol himɓe mali hewɓe gondi e nayorade kurangaji keɓirte innage ɗum ko nafata sanne joƴinoɓe panongaji. Renforcement de l'accès aux services de santé et reproductive, droit en matière de santé de la reproduction et prévention. Ɗum woni inde projet keso puɗɗo golle talata rekeñen ɗo Bamako ɗo yoɗum hakkillo fond des Nations Unies pour la population. Fayseɓe gontiɗallaji ɓeɓe gontiɗallaji ɓe no ɓe coltiwiɗe ɓe gaɗa golleji sukaɓe jokkotɓe kañum e rewɓe commune Kono Bugule e région Ségou coltiwiɗe ana jogui tiɗallaji ka ɓe gaɗa toon golleji ɓeydoji keɓɓal mabɓe. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani. Joƴingol panneau solaire ŋaji ana nafa sanne joni technicien en ɗum wonno waɗoɓe golle muɗum ñande fuu himɓe mali ɓuri nayorade hedde kuranŋaji keɓirte innage saabe taƴugoji kuran ɗi joƴinoɓe panneau ŋaji joƴinoɓe panneau ŋaji na ɓe koltiwiɗe ɓe jogi tiɗallaji ley o wakkati fayse ɓe gondu eɓe keɓa ley o wakkati saabe moƴingol ɗe kulle fa ɓeydore ene fam anni jantore Moussa Mali Cissokho dow faccitago Oumar Waygalo e Alice.
Ɓeɗo golloɓe kuraŋaji ko ɓuuri hewde fuu kamɓe gattata panoŋaji ɗi kañe batirŋaji ɗi. Jean Dicko Thiennou gatto panoŋaji kañe batirŋaji o hollitiɗo oɗo golle keɓal muɗum ana mawni hannden sanne kaɓe jogui tiɗallaji. Coggu o walda so batiri goto kañe pano goto min ju'inta 2 yaade 5 min gaɗirta ɗum. So ko ju'inte ko ana teddi sanne, ɗum woni batiri lithium. Coggu o ɓamam 15 yaade 9. Ko heewe julaɓe fuu waytam bindiɗi e dow panoŋaji ɗi. So tawi pano ma o sembe muɗum 230W warata, ittam bindiɗi fa laaɓa, ɓe gatta hen ko 210W.
Oumar Berthe e Salif eɓe golla oɗo golle duuɓi ñalawma hannden o. Ɓe mbi sa ƴe ñalawma hannden o jamande nde ko heewi muɗum fa nayiri bangal panoŋaji ɗi. Ɓe memile hen duw wiide sa soodi panoŋaji ɗi ila hollay andanɗo ana waɗa tiɗallaji.
Yimɓe hewɓe ana wondi ju'inde panoŋaji ɗi on ɗo wakkati. Yimɓe hewɓe gaɗoɓe oɗo golle ka fuu anda ɗum e ngala ɗereji ɗum. Batiriji ɗi sembe muɗum walda e leydi amen ndi ko heewi fuu batiriŋaji lithium doganta tawine ɗi jiɗa wulare. Gom jaroɓe ni tam so sooda panoŋaji ɗi lumoto tawi tewte andude ɗum e hoore ɗum.
Sotto panoŋaji kañe batiriŋaji ɗi iɗum yahata iɗum heewa wattu joni o nokku noddirte dabanani lumo mangoɗo Bamako ɗo. Kaɓe min ñalawma hannden o batiriŋaji ɗi heɓude ɗum e lumoye ɗi yaafa.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow bembe annde ɗe dow hellamen Facebook kañe compte X. Projet keso kumantoɗo cellal ɓeygu ɓe noddiri renforcement de l'accès aux services de santé reproductive, droit en matière de santé de la reproduction et prévention fuɗɗi golle talatare keñen ɗo Bamako ɗo ngo hakkillo fond des Nations Unies pour la population ana anni du haɓade e torraji gattiɗi fewde e rewɓe. Ittuɗo jawdi muɗum yo ministére humninde hajuji leydi Italie gonɗi sella ko ɓuuri milliard goto CFA omo hani wadde hakke duuɓi tati. Anni ko Mouhamadou Baba Kounta heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Seki Sénisise.
Ewi Yves Sansira peƴaɗo gollirde fond des Nations Unies population. Oɗo projet o fanda muɗum yo bangi goto ɓuytude mayde inniraɓe e kañe dunno sembinde gollirɗe cellal goduɗe ɗe.
Ɗoɓe garata gollude o golle, rewɓe gara hemde faamu e torraji keɓoji ɓe. Hayɓe gol cukoloyde woyi fati ɓe gaɗe koɓe mboyi waɗede ko a sikkan haddugol o golle woɗana terɗe mabɓe.
Rewɓe cawiɓe ñaw cofe yimɓele ñakkuɓe e ko nande mum en yo yoga eɓe keɓata nafa oɗo projet o. Anniyamo yetti sanne e Youssouf Bagayogo tendinowo to ministére muniinde kabar rewɓe sukaɓe e galle.
O golle warantimminde golleji ɗi min annino wande salla golle o ana yaara yeeso. Salla eɗen mbawa haɗude samgol dow yimɓe. Yimɓe ana kaaja andine pammine sakko rewɓe e cukoloy nde wuy. Tiɗallaji ko ɗum waddata ley golleji ɗum du toɓe kaani tawede
fuuromicina wiide oɗo projet o gollata les région ngaji Sikasso, Ségou, Mouti e ngallure Bamako.
rewbe e jokkolbe commune kono bugu ana jogi tidalaji kewdi ka non rewbe gendi ana ngada golleji be doji kebal mobben e wi jokkotata bo fedde kafo wuro go hakkeji rewbe ana teddina fu e tawede sukabe jokkolbe ana darta e lam o beede janginde sukabe yalla ana keba golleji fa beedude na fam an ko nelada amena intal ak bilal hebine do faccitango alisis e mamadou samaseko
yoga e golleji de rewbe le gombe kono bugu gollata ana jardin mu ingol sabune jagu o tusko e kanyo nande mudum non holitiri wiide madam an kura mayga yo goto e fedde ka fule nuko o
gakol buga ne kasidinde jande e famu e kanya pour fuf ndiam sabi ngala chateau mi ngala pompe ngaji sa dum kay taruji kiwdi daga en bangal demal rewbe ngada demal ga en
fa wawde habude wita wita jokolbe e daranade titdalaji pawide yirwere nuko o jeunesse kono bugu kanyuka ana tuugi san e do jande ngaden tene jokolbe bangal demal sa konare woni jottino wahala conseil communal jeunesse konobugu
ngadi imadraji famin golle kanyodun jandeji golleji goddi dun na ton samloji kebe kasindina amen bubo yukabaru jande bedare dun nyibulgol nokudo jande e famu wadata wande hayabe
pour les jeunes konobugu do yimbel hewbe kanyu en do ana jabani wiide fa rafi gollal habe iure le lede amendi wajibi jokolbe kinana yoro bangal demal awgal fayoto jagu don ko intala ak bilal hebani studio tamani ure kono bugu
kawrital arandewal hakkunde leydi risi e mali pawingal bangal jande fu itala tar kenya do bomako do de balde nay kanankobe universite ngaji mali e risi ndukinderan hakilaji do kabaru jande e wi irina minakova e doyen universite risi goto leydi risi ndi ana hollita sukabe lekol mali jande ji kewde di mbawi subade jangude kedde ko wi umar waygal do faccitan hussein sisse
notre université
c'est tudi jandeji amin tudi jandeji njafude non dokkoji jandeji lobbi e golleji di furfudirre golleji ha fereji e tirade neddaku timiroje golleji jimi e bandum en suudu jandeji mawdi lobbi jetti min jogi tudi jandeji mawdi bangal golleji mo in gorkulle darnugol tudi mawde e lobbe jande jawdi e margol mu jande ko hani e ko hana wade tudi jande gollondirde e wawande wakati fa handen mi don keddi e domude jangobe leede afri
et les étudiants africains.
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Wajuko modi babe ngadirta don yo hokkude himbe hakkilaji lobbe kanon wattuji cakitidi di himbe yogabe takkitama yede ngadi don golle mubena do bembe andede e be kani nabe ngon yamirore munna waju do bembe andede ana beida gondingulna jabudi landi di Juliette Koulibaly ndarteni en do hello dossier de la semaine do faccitan Umar Waygallo
so net ana wajo wajibi sina tawre andal wana kebado fu wayi wajade non kanko Imam Abubakar Dukure mo hokkonse islamique kanya pasteur Kalan Jibril Touré jadle église ngaji le leedi malindi e kollitiri wiide
le qur'an Allah wi ne bajotodo an hani wajirade do nedi e neddako tawi ana fami dina ka
la bonne manière
dans le milieu chrétien
le dina chrétien fa bajoda kina tawi ad andi ko kalta hokkamadu yamirore mudun sini anda ko lawi a anda ko halte a wawa nadde o golle wajade
nyaloma ndo sa ngabido bem andeto hewba noddirton ko e muden yo wajotobe wobbe anton kalan halaji iminoji fitina wobbe anton kalan halaji leltinoji hakkile jamarde anaton fi jelnobe yimbe be amde kay fanjoto a diri kany e bomoko hakkila jamana na fecci don o do golle wori
mais prêcher et
anden wajade latike hon golle ni ayi yogo ummodo ni tan nyande wotere taro ana wi latike bajoto do tawe wala fuko andi wajotobe ko be kalta dun wadan famin keba famu sini ar jokki bajotodo amiran ko halta dun tan woni gonga wajotobe heddi be fuko kalta dun yopene
pressure on tor
fadi do tidalaji hebene jogala fedde ho conseil islamique de holli tiwdi yeltini do hen dati ko hokki suudu ministre humnido kabaru dinaji le leedi miden di Imam Abubakar Dukure le ndedo fedde o woni
Mbeden kasintini fa handen fa ba moy alsilamen lam o yalla golle o ana jotto mbeden do ministre humnide dinaji yalla an darono o golle dabreji ana gondi e fiede no golle mo jotinirte
question qui manque un peu
sud ministre humnido kabaru dinaji le leedi ndi holliti wiide etel gonde yaltinede le hen faɓe ƴeewa yalla hono ɓe kandirto wajotoɓe. Kalilu Abdoulaye Camara, goto e gollole nduɗo suudu ministre.
Wondabereji laamuɓami gonduɗe e daranede ana ƴewte le ministére ŋaji ɗi ko fuɗɗi ille hitande 2021. Si wiyama laamu wajibi gollirde dow saria, yalla ko watte ɗum ana waɗira dow saria, dabere muɗum ana wondi e fiyede.
Pelle kumniɗe kabaru chrétien li leydi ndi kollitiɗo sariyawol jaati hande ɓamede dow no oɗo golle worri. Pasteur Kalan Djibril Touré.
Sini a jukkirini himɓe aduna ɗi golleji bonɗi gaɗan, tawen ko yiɗa ɓembe annde ɗe nawtire ko nafata saabi eɗe moƴƴi sanne. Ɗum saabide min golle muɗum gollira dow saria woni ko jimmi. Ɓe mbawa yobbude yimɓe kala ko keeɓi fuu, mono fuu daro e darde muɗum, yalla ɗi golleji ana kaɗe.
Fata ɗiɗo sariyaji ɓamede homo fuu ana wondi e wajirade no yiɗiri.
Sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ɗi beeta ko ko andodi fo ɗe mbawi heɓɗude dow wiyamo. Si o noddi 37321 holtindon wiide kabaru studio tamani ndi fuu oɗo mbawi heɓɗude dow application studio tamani mo mbawɗum ɓamude dow play store. Ka kedde heɗaɗe ɗo e seeɗa yewtere rewɓe nde waran jukkininde. Wassalam. Adunaaru ndu ana yambina hitaande fuu noga e jetti lewru me ñalom aduna keƴƴanaaɗo cenam al aada rewɓe faanda muɗum deƴƴinaare sela, yalla faamin yalla rewɓe ana ɓeyda famminede dow kabaru cenam al aada rewɓe fuu ɓuri cugoloynde woy le mali fay e tawede immadaraji kewɗi gaɗɗama humniɓe golleji muɗum koltiwide ko heddi waɗede ana heewi, yalla ɓiɓɓe rewɓe ɗon cukolo nde woy ana pammina, yalla ana ƴaɓɓino o wattu no yaafiri. Fa ɓeydore eɗen faamu e kabaru yewtere rewɓe nde anni ko Kalifa Goita heɓini en dow faccitago Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Woɓɓe anda, woɓɓe du tawan ana kula, woɓɓe hakkillaji muɗum immoto. Ɗum woni ko hewdi heɓude sukaɓe rewɓe wakkande ji arande tuundi muɗum en.
Arande am yiide tuundi min faamayno ɗum feyi, abbada mi e feyi gooto min jantiday haala muɗum. Ko andumi bangal tuundi fuu sella andumi ɗum. Arande am yiide tuundi internat gonnomi, mi andano fuu hoɗum ɗum woni. Beete gooto tam immimi min ka so jiimi ɗum koy, mi hulay sanne sabi min jangi ɗum école.
Tam suka debbo ana hani haalnede landino ilo on ɗo wattu yottaki gonɗo landol min landiki yimɓele wonɓe Sigaso, Gawo, Kuthiala, Bafula be hakkillaji muɗum ana certi.
Wajiɓe juuɗe saraɓe fuu ɓuri fuu yaya en haltididde ɗum e sukaɓe muɗum en rewɓe. Mine jogui ɗo surbayɓe rewɓe, wakkati fuu miɗen wiyaɓe ɓe kayɓe hoore maɓɓe sabi ɓe anda mane ɗum wawi warde e maɓɓe. Haltitidde surbayɓe rewɓe haala tuundi wona rafinide juuɗe amin kam. Ɗo e landin suka debbo tan fodduɗo e majjum.
Dogotore en gongini wiide oɗo wattu yo wattu mawɗo e gurdam suka debbo, ana hani wattande hoore muɗum hakkilleddu sabi de kuɗɗe kewɗan mbawi heɓude ɗum. Docteur Amadou Bokum, o andanɗo kabaru rewɓe suudu dogotoroor Gabriel Touré.
So debbo wakkati no tuundi woni muɗum jokka e laawi laaɓuɗi, eɗum wawi waddude muɗum ñawuji kewɗi mawɗi laatade sababu jaati hadde mum heɓude ɓiyum. Koɓe nawtorto woni serviette ŋaji maɓɓe ɗi wakkati tuundi ana hani heɗintinede ñalawma fuu. No hani ka leeriji nayi fuu ɗum hani heɗintinede. So ɓe gatta ɗiɗo serviette ji du kena tawa juuɗe maɓɓe ana laaɓi.
Dianaba Sanogo, gonɗo ley fedde neɓnodirta association yeele fedde humnide kabaru haqqeji rewɓe, holliti wiide sukaɓe rewɓe ana kanni famminede fo fota saraɓe jaati kanni ittude oɗo yaage.
Miɗe joddo miɗe gaajiɗo e surbayɓe rewɓe fa yetto sukaɓe worɓe fa mi kaltinaɓe hono ɓe kani wurdude furdude e tuundi rewɓe. Ko heewi surbayɓe rewɓe fuu ana yaago li hakkille maɓɓe kamɓe ka haltitidde ɗum e neɗɗo yo yaltinde hoore muɗum. Woɓɓe du e miloji muɗum debbo so tuundi wari muɗum homo fuu ana hani ko takka ɗum bangue.
Yoga e cuuɗi gollonoji koye muɗi en ana gondi e waddu hen immadaraji fati ñawujina ko yiɗa ka heɓa ɓeɗo sukaɓe rewɓe wakkande puɗɗi yiide tuundi muɗum en. Misala fedde entreprise neɓnodirta sutra, kanko noddirten Adam Drabo o, omo e darnuɓe ndeɗo fedde.
Mi paami e le jande nde min gaɗi wiide surbayɓe rewɓe hewɓe ɓe tuundi warta mu'en cili arande gottam yaade école sabi ɓe anda laawi kanɗi jokkede fewde e majjum. Serviette ji ɗi mi mu'inanta ɓe wakkati fuu miɗe ƴewto ɗum laboratoire to fa min taƴira wiide ɗiɗo serviette ji ka wona ko saawi ñawuji mawɗi yettinde torda rewɓe.
andaɓe kabaru cellal kay kolliti wiide ko yoga e rewɓele nawtirto liccena ko nandi e muɗum ara kani wattana koye muɗum hakkille sanne sabi de ɗo wawi waddude ñawuji.